lakini nisikukwaze. E Mungu nipe maisha marefu daima nikupendeze. Nipimie utajiri ili niwasaidie wahitaji. Nikuwakilishe vyema Mungu hapa duniani. Nipendelee mimi Bwana kama hao wengine. Naomba nipe miaka yenye faida kwa wengine. Marefu daima nikupendeze.